Inzolo! Inzolo maAfrika mahle! Sizwe ndibolekene indlebe! Ndivumeleni nam ndiphefumle! Ndikhuleni gabulisa icawu! Yekeni imbongo yokuthonyama itshayelele! Athi uXhosa uzala kuzolula! Sizalelwe maAfrika mahle! Phantsi kwentyaba imabele ntombi! Kwilali zakunobhokhwe! Kulapho kuzalwa khona uzwathi lomfana olunyathele ingqigume lowo nguMr. Taylor. Thela iintsikelelo zakho qamada kulo nyana wakho edume ngesakhono somculo simphiwe ngoqunta omafu obhele olanga lokulunga. Ndithetha ngayo umtshana womuloyi ombuyisa osigudu senkomo esingaphusiyo nasebusika. Bazani indlebe nto zakuthi vumani kaloku zini ngamlise kwakhona kulo vimba oluncuthu mazangwa kwecwangu olunqumbulu lokudla kwemphefumlo. Itsho ke nako into kasiyokwe bholothwa kakade besingenophothula kungekasengwa. Sithi ngatsho ke mawethu ngokusiboleka kwena indlebe ndiyekele kuwe ngqungqumbane yomngqungqo wegomu. Yingungele gqoqweni phele qakatha qakatha qelele.
Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Mr. Taylor,
firstly, I would like to thank God, and I would like to thank all my supporters. And yeah, Cape Town, Eastern Cape, we did it. We brought it back home.